Kansoko kwebaza omukatanzalo oyo mu kusoka kuba yakola bulungi obutantuulira n'anzaala nze eggwanga lyandibadde lifiirwa kinene ku by'enkoze nze naddala okuzimba eggwanga asaba okusanyusa n'enteekoko kale obeera mukyamu era bw'otomwebaza oba mulalukwe munnange weebale omulimu omuyonjo osikulimba weebale nnyaba okugumira ebireeba n'obiwuta kwekunya okusattula ebimu ku byenda byenze manye nti mwage yaddambu ibiita abakazi nze ne mbawana kulunonno neeberudde soka emba kyomere nga tembalabula naddala abakyala abalowooleza mu mikuduulu empisa taazifaako nalowooza nti ettoka erinamuyamba so nno n'atamanya nti empisa z'omuntu ze zimukonza ne bw'okola ebifaanana ebyo empisa tolina tebikuyamba noono nno bwe nnakenga yaswala n'ekika kye n'akiswaza njagala osembere kumpi nsoka empisa etula engeri kye byojja bannange twalaba fa bakiraabako osibalimba twalaba nnyabo fa bakiraabako obutabalimba wange ate nga ye wuuyo bwe twazirunda bwe yatuuka awasa mukyala nga babeera mu maka nga ba bulungi kusooka baali bulungi nti naawe bomanyi nno kyakatuuka buli omu n'akisa empisa emberi munne eziyitasaana naye nnebirwawo amalusu bwe gafuuka engeregeze omukyala ye yasooka n'agenda yerula amayisa g'olwo obujjo butagambwa sakoona obunyomi nno bw'ekisenzi kwamma ne baba bubi nga buli kye baamugamba n'awalaza omusajja n'alowooza kyanamukolera ekinamugonza alabudde n'abikoowa n'atuuka waakoma ku by'okulabula bwe yalojja n'amugamba ndi bw'otookyuse ndi waakukugoba omukyala bwe yawulira naye n'asalaasala ekinamuyamba amagezi kye gaamugamba kunoonya musawo atera mulunge nga buli kyamugamba agoberera nga kyana kyatuleera kyoka abakyala bakula kubanga bwamalirira ye tasibamu noono nno bwe yali yagenda okulaba kafa kafiiba yakeera nawanja nga yesigulako nno ka bulungi nga yessa mu ddene kugenda mu katala akakumubuulo yasanga kaatabyedda nga n'ekimututte ekitibuzeemu gye yagwirako omusajja eyali ayanjadde kafaaka naye anti eddagala eryaffe ery'ekinnansi nga yalitunda ebikolo yalina bingi ekimu ekyogerako n'ebyekiyamba kulira yatandika ati mulonda omukazi ateze kutugwe ene emumbwa ya luzaalo okeerako makya noonywako gwe lino nno ly'abakyala abalemererwa mu by'okuzaala onywangalw'okusimbye olufukamira ozaala buzaazi lino nno ly'abakyala olina musajja w'oyagala kutyenga enkozi z'eribweti olunga mu nkoko ey'oluwombo ng'olw'omukubya ejjeeke buli ky'oyogera ayita abamaama ulira naso kagambe yali alitunda matunze njagalerio erigonzo msajja mpeku chitiwa kana kajanja kiyareta njagala kamo marenda go uchara kwa msajja muwa njagalaria mbudira nkola wana likosa kosa tute msamba anje vya dini dansa mwirinde vana ngetwala bafa batira bako erawa sate twala baba kazi batulisa vinje vita sana Tebagera mbune tusamuge nyite baro limba Tinange jenda na uka angende parawe koto nyumye mufe Mchala jamu yamba ukozu sedaga la jejeba mugamba Omanyo randa banko gambia nasa gambiza evita gamba Karulu kabuka timeyale wala na chimibwa Wamanga tuta mumbozi tunyumya chino tunyumya chiri Boya vao gende weru kiyata na koko na limpanga ka Kukange nenda linda, nemeri mkunya kubia kosevyo Nange njibwanga mwana, kujicha kukuloko fitu jihute Omuchara weya ulira, nesina kuntese ole dagari Omusawuli ya mugamba, churunga mungoko keyoru ombo Kurudaro mchari vita gambwa Mpombo na juwoto samwa na teka terajirungi Dagala na jireta na runga burunji kwina siva Nasani kaburunji uyo yoga yoga jisinde choto Eriku tanyo mianganga kutuli wa mutuli nda chafi Soka yene nyabarunde enyo Banangi temonenya Ndude rute yonga chavisa Mwami kusago nyambe Oteke teke kuhutu narira Wamanga lukola diro Tatula na wasinga wewa sana Ama sivagariso Mwana ya kusete ngarutu nage Mchala soso Tola mmeri katola rumba Rusimba mwami Mwami nyamba kao Mwayambe yambe konga wembe geno Kumwami ayanjuluza rombo, nasuka kula vanga yese sati Nasoka nendoza, kika uo kinkoko, kika mutubye Na yono kongerati, ee vya tirira, tetuwa virinda Ngesala mbwili akula, alijute muru rombo yegorote Enduluza ruba, nevamorira nwabatira muu Enyumba ya tuba, angane ya liembele funse kadongo Omuchara ya tuka, engoru rombo renkoko, rumota kute Wakati omwami oyo n'omukyala Omwami nakaka n'abuuza omukyala ekivudde kecho Omukwata agukutte ndibwoto oyogere ndi wagukutta Mukyala bimusobedde asoose okusirika bw'atamanya ekyo Omwami n'alowooza nti annyombye bunyomi n'enkugamba Era omwami teyalwisa n'agenda amutema oluyi okusooka pa Yayi yayi totta mwami leka nze njogere ebintu bwe byajja Omukazi aviva kumuwe ddagala teyalijja lyoka lifumbe Ngerawoza kimu tugende tunoonye yali nguzoyo Kale najja tuyambe kuba n'ennyumba ndaba njititte Eriyalaja nanganga baba mweseko nzijula kututta Kyekitiibwa kyewanoonya kati okituuseko ffe tukutidde Ani gwa takutenga ne mu byafaayo oli wakubamu Bannange twalaba fa bakira abako Chakala baba kazi batulisa vinje vita sana Nareka kwa buse Bagende banonye yali mukuza nange kwata kange kuzira byetere nga sibinze natambulanga windoza tusinge ekkoko lyange nalituteeka wano no wendabulira abakyala abalina omuze mu byogo mala galisa bami ebintu ebibi ebitasana buli kye bakugambye gwe n'omulungira nti kyekiyamba ebikyama n'ebitasana gwe n'omutumbira kiba kibi nnyo esanga mbu byokoze ebyo mubamu ebitambutamanyabo ngokabalaki mu bunyungi n'esaze ndira naalaga wanze tewali bufumbo bwa ddogo okujjako empisa ze zibukuuma ne bw'okola ebifaanana ebyo empisa tolina tekikuyamba kati amagezi gemba wanze kuyonja mpisa ze zinakuyamba naye gye mikuduulu esanga otuuse ku kye mbagambye bannange twalaba afa bakirabako era omukazi twamutya kati nzulumulengera mpita muli